ezinge likhulu lemizwa yenhliziyo ingane engena kuyona uma abazali bedivorsa futhi zenza izinto ezehlukene ngenhloso yokubhana lo muzwa ongaphakathi wokulemala nokulahlekelwa uma sekufika omusha esikhaleni somzali wazo lokho kungenza enye ingxenye osekumele manje ingane ibhekane nayo ohlelo nezomndeni sizosiza esimeni lakhona ubaba odivozile edinga ukuba abhekane nesimo sasancinze esisha ney'nkinga zalo mgudu ayifake kuwona sicela ukuthi uhlale nathi ngithatha ithuba ngikubengelele ezomndeni uhlelo lokuletha izeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family omnye abalali bethu usibuze lo mbuzo wathi ngingenza kanjani enganeni yami ukuba engabi inyama nambana umamncane wayo omusha ngingubaba womfana omhle kabi ono 6 uma wakhe wangidivosa lo mfana wami eneminyaka eko 3 emva kwalokho wahamba oshoda nenye indoda okwamanje nguye onelungelo elikhulu lengane elami elokuyivakashela ndodana akafuni ngibe ngowakhe nabanye abantu futhi lokhu sekudala inkinga enkulu kimina ngempilo yokuphila nabanye abantu kwaze kwabiza ngemisa indlela eyabe sengiyise kushade nomnye wesifazane ngoba yayingamthandi kanti mina ngase ngimthande impela lo wesifazane manje usekhona komnye wesifazane engizizwa nginothando lwakhe manje angazi ngenze njani ninganginike iluleko inhliziyo yondodana wakho akuyona emangazayo nengajwayelekile ngokwakhe akekho ongagcwalisa isikhala sikamawayo emqondweni wayo okikho kanye wona lokhu othi uzama ukugcwalisa ngokuza imizwa yakhe kuyimvelo kuye ukuba ungaxhumani nomunye wesifazane okunye kwehlukile lokho lakhona ingane inamathela kwesifazane omusha usuku usungena naye emshadweni ngesho uma lobudlelwane nabo buma futhi lengane izizwe ilahlekelwa isibili ingakho siye singakukhuthaza ukuba uma umzali esengele emshadweni wesibili engayigama nxisa ingane kuze kube kuyashadwa akumele ingane yakho uyibeke esimweni sokunamathela kwesifana ozoba ngumamncane wayo ningakalibuphi ifindo kulapho kanye uyobusukwazi ukuxoxa nivulelane nondodana wakho ngitshela ukuthi uyaqonda ukuthi akekho ongavala isikhala sikama wakhe chazela ukuthi awulindele ukuthi lo mamncane abe nguma wakhe ngqo kodwa ngoba umthanda kakhulu ufuna naye abe ingxenye lohambo olusha noma ikuphi ke okwenzayo yenza ingqondo yakho ingaphuthumi yethula ingane yakho kulobudlelwane kancane kancane ungakulindeli kunamathelana kwezinhliziyo okusheshayo nokuthi uma umncane uzozwana nengane yakho ungabuqala wenza amaxhama okuxhumana njengokuthi ke niyodlala nje kumbe niyodlala epaki ninayo mamncane nengane izwe izinhliziyo zenu nobabili kumele futhi uziphi ukucabanga ukunqala ngesikhathi usaxhumana naye lo wesifazane ukuthi ngakube uyoba nomthela omuhle yini kundodana wakho noma cha yiyona ke oqondene nayo kuqala your first responsibility ngakho kumele uma unkosikazi omusha efika kube ukuthi akakhiphi kule responsibility yokukhulisa ingane yakho ufanele ukuba abe umama ozoba namavo okukhulisa ingane yakho kumele uyibuze ukuthi yini le eyenza ngamthandi lo uqalo owawusuthu lungisele ukushada naye. Ngakube kwakumhawu ukuthi akafuni ube ngowakhe nabanye abantu. Kumbe ngoba lo wesifazane wayekhombisa ukuthi akanayo impatho kuyena. Uma uzwe ukuthi udinga omunye ongakhuluma naye, sicela ungangabazi ukufanele Focus on the Family. Emnyangweni ozokululeka. Isebenze two eqeqeshiwe. Singakupha umkhombandla yaqedwe ziqhumanise nabanye ongoti abangaseduze nawe. Sicela ukuthi ufone ku 031 716-3300 kumbe ungena ku safamily.co.za bese ucofo ku counseling link cela uphinde wazi ukuthi isitolo sethu kwa Focus esi online sinama resources amaningi njengeyncwadi nama audio programs ajula ngalesihloko ngokuthexaxa sicela uqinisekise ungena khona ngesikhathi u online sicela ukhumbule ukuthi ndodana yakho yiyo eseqhulwini engunumber 1 your first priority kulesi simo nokuthi umelwe ukuvikela inhliziyo yayo ethambile evulnerable kuqala phambi kuba wenze okunye. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family, sihlangabezwa hlelo oluzayo, sasihlabelisa phambili umndeni wakho.